AM Records.
Dale salam, dale canta boy, las domis, yeah. Oho, sina hela, ila swazi biashara ya karanga. Mali nyonta kwa sela, tangu niko mtoto mchanga. Akaniambia, itatoka nkijipanga. Dari pia linyusia, nisioe demu akichanga. Kamwambia maisha karata, akaniambia nani anachanga. Nice na piga picha na Yesu. Mara nota naitajika sana kwetu. Jia safila na ugopa kwenda pepu. Shakunyo maja baraka. Uwezi nipa ukumu, mini paka rapa. Ukinipata haa kila napopita, naona pagumu. Nimepigika, sina majukumu. Oh, ona, life's so easy. Vila speedy, last note a second. I'm so busy, busy, adina shindo kwa kicheche. Napenda rasta ni mchore, na rangi nyo usichache. Napenda kuwa mlokole, wele charge it. Wanze lala temeke, ni karenaro. Kijenge juu, nigo kwa masharo baro. Usa kembe, itrak bana iko. Kabipi itwe. Kinondoni, masake ni kigamboni.
Tusini sizuliki na miwani. Ukitaka bato na mimi omba kibali kwa diwani. Sijisifu na mbio, sifu na ne kukimbiza. Ndiyo nazifanya siyo adimwanga unogopa giza blaza. Ziki unaglafu, weshuka na popanda. Wezi tenzi na wasafu bila bando na nasanda. Miki nyesi kwenye bafu, uogi bila kuntoa. Nojita mnalevo chafu, zijiki zati ya madoa. Ziki mecha vizi, wizi uchezeshi na filimbi. Chezo au tabili, wikweza mesha nipa ushindi. Kocha kavunjika nyonga, kapteni naongoza ligi. Undo mli lima wakitonga weleno sije kwa speedy. Boom shakaraka rochino taningojea. Siyo pirun paka maka stelezi nikapotea stamin. Na skuma keta ta drafti walweke bondi. Mosha maiti bolo sepele umepewa maita zombie. Ilinga na tanga zenchi mpaka Bagamoyo. Mji kasoro ndani ndani kwa mkoyoyo. What's up yeme, itrap wana iko. Kavipi ite Arachuga na Mwanza Mbea mpaka Musoma. DSM Dodoma mpaka Kigoma. What's up jembe, itrap wana iko. Kavipi ite ili nijue, nabidi uwe spy kama ndambo nisumbue. Badaye kwenye game uwe kamanda na ugundue. Wenzako wanashuka mina panda fafanue. Kuna tofote kata shuka na sanda. Conscious rappers tu kwa chache wengi kwa awako real. Wezi stanza wacho dati mpaka 18's what I feel. Yep. Women lie, men lie, no one speak the truth na. Sober boy, siko high straight. Na freestyle yangu kama kisu fake MCs na wake kita. Wakijitustu, wakijileta, mina batuanga na wapepeta na itajika. So kima penzi chokwe kama sheta na wakika. Kama diki mziki sit na beta na wanika. Maka peni meanza tete meka mebanika. Tangu ntoke wengwa wanateseka na tafuto kama hello. Tafanona when ya kote mziki kama mkata wana. So inabidi tune wote na kigangsta. Kisharo baro tukedi kiluku wastu. Machizo angare nalo leo mambo iku uku itrak. Masitu miya di wanafki mewateka. Wana goku shangilio kupitwe vyao vila nesta kari.
Sisi mashabiki mambo wata wa muziki. Machizo mabisi na marafiki. Wasap jembe itrak bana iku. Habibi itwe.
I'm coming underground swanten I'm a legendary. Gangsters need cheese na ma ordinary. Wasap jembe itrak bana iku. Habibi itwe.
As usual, we created follow. Move to chair, win the house, baby. My neck, this beat, it's the real thing. I, F, baby.